ke amelikuamba mzwa bwaxi hapa amtoto wanje andoa wabongo wabongo anisalimi wa mipango watoto washawasha babu tarimi watoto wa Brazil weji bangalucho anisalimi inatosha tuende mzwa gas video moja napiga piga gelele umao video moja ama shauzi kibao video moja napiga piga gelele
kwa marakana
video moja ama shauzi kibao twende tena mshamba gide shamba game shamba digi sina shamba kupiga picha shamba gide shamba game shamba digi sina shamba kupiga picha shamba gide shamba game shamba digi sina shamba kupiga picha shamba gide shamba game shamba digi sina shamba kupiga picha shamba gide shamba game shamba digi sina shamba kupiga picha tuende weka bado mdogo mwanangu napenda chula bado mdogo mtoto naloka chula mama bado mdogo mwanangu napenda chula oya mama chula dada chula tena toba chula mama mama chula kule aloteli chula bwana chula tena weka chula mama twende chula tena oya mama saula dela bagina chup
macha usijaona
saula chupi bage mtupu twende
aka bado tena
saula dela bagina chup
twende
saula chupi bage mtupu luka nonyeshe mambo zalani
umo
azalani yala azalani azalani oba mama kwa zalani
mama mama
azalani
weka
azalani azalani nadalo mambo azalani
twende
azalani
weka
azalani azalani aba sicheza mabao
mama
umabao
tena
umabao
dada
umabao na kinondo ni mabao
weka
umabao umabao
mama
umabao na mtoto wa mama mabao
weka
umabao 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 nasema kama dia chini chini oya mani chini oka madia chini chini
magaruto
chini weka madia chini chini we masera chini oka madia chini chini oya mani chini tuenda mbele sawa ukirudi nyuma sawa ukisimama sawa ukiinama sawa ukienda mbele sawa ukirudi nyuma sawa ukiinama sawa ukiinuka nasema kama dia chini chini oya mani
weka
madia chini chini u Brazil chini oka madia chini chini kinondoni chini oka madia chini chini
ajadi baela
mani chini oka madia chini chini baloteli chini oka madia chini chini
Oga
chela chini, oga madia chini chini, baba kau chini, oga madia chini chini, baba kuini chini, oga madia chini chini. Oya man, aba siche za maba.
Wedi muba.
Umaba. Umaba.
Watoto wa mama.
Umaba. Una oba mama ba.
Mama.
Umaba. Umaba.
Weka.
Umaba. Age ima umaba. Umaba.
Mama.
Umaba. Umaba.
Wedi waiche.
We baba kau, alizeni baba kuini. Watoto wa Brazil, we friboga, alizeni mudi blacki. Anakubali dogo hivi anijalime dashi gombo alisha dikesho nanunua bunduki achoroboda mtoto wa mama anisalime angalia maisha yako mama wa bongo anisalime keima we shineida anisalime timchaka mashi auzi amini kwamba mzwa bwaxi hapa nikupeleke kino shamba
mama
ukawaone washawasha
tena
nikupeleke msasani
twende
ukawaone wajichome nikupeleke na kigogo
mama
ukawaone body face nikupeleke mpaka jaba ukawaone sinagogi we jamani huku kwetu huku kwetu masela huku kwetu huku kwetu wadede huku kwetu huku kwetu na masko huku kwetu huku kwetu jamani huku kwetu
uswahilini
shamba gide shamba kamera shamba digito sina ushamba kupiga picha shamba gide shamba kamera shamba digito sina ushamba kupiga picha shamba gide shamba kamera shamba digito sina ushamba kupiga picha we tega mnyama unguruma tena na tena mwamba hawa kitwaga mirola anisalime kilima pesa kilima pesa watoto wa Mbeya City ankoli nisalime fe wewe ukishanda anakusalimia hasa bizo we maniochi anisalime chula chula amini kwamba mzoa mwaxi hapa twende o jamani bado mdogo mwanangu unapenda chula bado mdogo wewe mtoto unaloka chula bado mdogo mwanangu unapenda chula
tena
bado mdogo wewe mtoto unaloka chula o jamani chula dada
mama
chula tena
tena
chula mama
weka
chula tena mashauzi chula bwana
mama
chula tena chula dada
weka
chula kule timchaka chula bwana
baba chula
chula tena
tena
chula mama chula tena twende tena saula dela bagina chup
umo umo sijaona
saula chupi bagi mtupu twende
na mage chula
saula dela bagina chup
wakira
saula chupi bagi mtupu dada onyeshe mambo azalani
umo umo
azalani
weka
azalani azalani jamani mambo azalani
mama tena
azalani
twende
azalani azalani masela mambo azalani
weka
azalani 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 wanangu mambo azalani
watoto wa Brazil
azalani 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 aba sicheza mabao
we ni mapesa
we mabao umabao
Brazil
umabao ama simeni mabao
weka
we mabao
acheza
we mabao we my bar, we my bar, we my bar. What we do a man good day, I said me just in my cheddar. Was there a body finger? Awe Pilato ni selimi mwija malanya. Asina noma, sina mpenzi.
Wafaida.
Anisemi babaki ya DJ. Awe kitambi mzua boda boda. Anisemi punda mari. Akabaro. Anakubali sekundi chiki adi ya toki mtu. E tuende mzua shio. Waze wa sina rogi. Waitiki bondia. Anisemi masu tembo. Amini kuamba mtoto anjia ndoa. Panaongea mzua buaks.
Dira dira.
Basi balo inatosha.